You are holy.
Hey, yo. Aritosha na mic.
You are holy. Ahem. Father, you are holy. I will bless you. You are holy. Ahem. Father, you are holy. I will bless you. I will never go away. I'm praying, I'm simple every day, every day, every day. Kwanza mi ya mala umenitoa mbali, nando mana nigo hayo meni bagi bali. Na sasa wito wako nimekubali, suri tena ya muzidi nende mbali. Na msifu jina lake majaribu sita jali, nende chini nende juu wendo jalali. Kila nakuita kuhani, sini achawe rabana. Na wendo wangu jalali, chokwangu maulana. Kila nakuita kuhani, sini achawe rabana. Na wendo wangu jalali, chokwangu maulana. You are holy. Ahem. Father, you are holy. I will bless you. Father, you are holy. I will bless you. Ndoa wa gizani, kanibariki hadharani. Hakika yunami maishani. Mana nakuita kuhani, unanionyesha njiani. Nikija kwako nyumbani, unanionyesha njiani. Nikija kwako nyumbani.
Mola nenda leziki, nini kusifu kwa mziki. Nende kushoto kulia mashariki. Kundundo mina sadiki na kuwamba malauni bariki.
Karamu yona shiriki, yeah.
Kila nakuita kuhani, sini achawe rabana. Na wendo wangu jalali, chokwangu maulana. Kila nakuita kuhani, sini achawe rabana. Na wendo wangu jalali, chokwangu maulana.
You are holy. Ahem. Father, you are holy. I will bless you. Hey. You are holy. Ahem. Father, you are holy. I will bless you. Hey.
Sing hallelujah. Hallelujah. Let me sing hallelujah. Hey. Hallelujah. Ah, let me sing now.
Let me sing now. Let me sing now. You are holy. Ahem. Father, you are holy. I will bless you. You are holy. Ahem. Father, you are holy.